Genesis 12, verse 1. UJehova wathi ku-Abrama, "Phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho, nasendlini kayihlo uye ezweni engiyakukhombisa lona." Verse 2. "Ngiyakwenza isizwe esikhulu, ngikubusise, ngenze igama lakho libe likhulu, wena ube isibusiso." Verse 3. "Ngiyakubabusisa abakubusisayo, nokuqalekisayo ngiyakumqalekisa. Imindeni yonke yomhlaba yakubusisa kuwe." Verse 4. "Wayesesu u-Abrama, njengalokho uJehova emtshelile, uLoti wahamba naye. U-Abrama wayeneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu mhla ephuma eHarana." Verse 5. "U-Abrama wathatha uSarayi umkakhe, noLoti indodana yomfowabo, nempahla yonke ababeyibuthile nezinceka ababezitholile eHarane, basuka ukuya ezweni laseKhanani, bafika ke ezweni laseKhanani." Verse 6. "U-Abrama wadabula izwe, waze wafika endaweni yaseShekemu nase-Okini naseMore, amaKhanani ayekhona ezweni." Verse 7. "UJehova wabonakala ku-Abrama wathi, 'Lelizwe ngiyakulinika inzalo yakho.' Wamakhela khona i-altare uJehova owayibonakele kuye." Verse 8. "Wayesesuka lapho waya entabeni ngasempumalanga waseBhetele, wamisa itende lakhe, iBhetele lingasentshonalanga ne-Ayi lingasempumalanga. Wamakhela khona uJehova i-altare, wakhuleka egameni likaJehova." Verse 9. "Ngasemuva u-Abrama wahamba waqonda njalo ngaseningizimu." Verse 10. "Kwakukhona indlala ezweni. U-Abrama wayehlela eGibhithe ukuba gogobale khona ngokuba indlala yayinzima ezweni." Verse 11. "Kwathi esasondela ukungena eGibhithe, wathi kuSarayi umkakhe, 'Bheka-ke, ngiyazi ukuthi ngowesifazane omuhle obukekayo.'" Verse 12. "Kuyakuthi ukuba abaseGibhithe bakubone bathi, 'Ngumkakhe lo,' bazungibulala mina bakulonde wena." Verse 13. "Mawuthi, 'Ungudade wethu, ukuze kube kuhle kimi ngenxa yakho, umphefumulo wami uphile ngenxa yakho.'" Verse 14. "Kwathi u-Abrama efika eGibhithe, abaseGibhithe babona owesifazane ukuthi muhle kakhulu." Verse 15. "Izinduna zikaFaro zambona, zambabaza phambi kaFaro owesifazane, wangeniswa endlini kaFaro." Verse 16. "U-Abrama waphathwa kahle ngenxa yakhe, waba nezimvu, nezinkabi, nezimbongolo, nezinceku, nezincekukazi, nezimbongolokazi, namakamela." Verse 17. "Kepha uJehova wamshaya uFaro nendlu yakhe ngezinhlupho ezinkulu ngenxa kaSarayi umka-Abrama." Verse 18. "UFaro wayesembiza u-Abrama wathi, 'Kuyini lokho okwenze kimi na? Awungitshelanga ngani ukuthi umkakho na?' Verse 19. 'Usholoni ukuthi ungudade wethu, ngize ngimthathe abe ngumkami na? Bheka manje, nangu umkakho, mthathe uhambe.'" Verse 20. "UFaro wayala amadoda ngaye, amukisa kanye nomkakhe nakho konke anakho."